Ungubanisi welanguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostle. Bahle bazinika igama ngaleli bandla. Polo nanabunjwa njani nini njalo kutheni siwena?
Leyifonywa mhlaka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ngubizo lokugcula enhlizweni, kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba wethu. Hawu, umuso ngaka sahle senza iqembu lona leli libizwa ukuthi uDosi wabaPostoli.
Walandula, walandula, eli walandula,
eli
walandula,
eli wala.
Umculo wenu lo wamaphimbo amnandi kangaka uthiwa yini? Bona sela ucindezela yini lo mculo ngqobani?
Umculo wethu sina sokuthi akaphela. It's dashed with imbube and apostolic sounds. Sinedlala deli lodwa lengoma ezingu 8 lithi lona ukuzisondeza ebukhoneni. Sinama singi track futhi amabili. Elinye langkhona lithi my Africa.
Njengeqembu kukhona yini abalenza laba nentshukuntshu yokuthi licule
lo mambo tijerele phakathi kwengoma zonke azihlabelileyo ezesishona? Kule ngoma eyodwa esiNdebele ayithethe enkonzweni yakithi esilo thulanimana uphakamise umculo weZayoni wawubeke ezingeni eliphezulu. Lo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi sina nathi khona ngemva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwini njengento entsha.
Umculo wedosi lamapostoli alitshumi lambili usutholakala, baxhaze phela nawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo.
Sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes, sinazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli. Siyatholakala futhi kulama-social media handles, lepheji lethu ku-Facebook udosi lamapostoli, ku-YouTube uDonsi lwabaPostoli siyatholakala futhi lapho. KuTikTok lwabaPostoli uDonsi siyatholakala futhi. Ngibonge kakhulu balaleli.
Leli qembu uDonsi lamaPostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana. Belibona ngonqobaniswela yilo besidlala ukuhlelo waza uzo Friday. Benazonde mnandi kini lonke ikamera mu eze Jesus bani.
Ikhathele lani isindwayo ewozanini kini lonke izokuni pumuza. Wozanini ikhathele lani isindwayo ewozanini kini lonke izokuni pumuza. Samaria ipuzise entonjenga chakobe. Samaria ipuzise entonjenga chakobe. Anyege wenze wenu mundutha linani munta Maria. Anyege wenze wenu mundutha linani munta Maria. Kube uyazi ubuzophela ojimama ndogupila. Kube uyazi ubuzophela ojimama ndogupila. Ophethe lutho lobukamazi ngobalo mthombo uthulile. Ophethe lutho lobukamazi ngobalo mthombo uthulile. Yamuza nkosi uwathathaphi onalamanzi obuphila.
tamu zankosi yangu watatapi Tawo manzo bupila
Wozani
nikatele
Nani
Wozani nikimilonke Onisobu nipumuza
Wozani nikatele
Nani
Nisindwayo
Wozani nikimilonke Onisobu nipumuza Nkului Kulo chakobe O wazini kalumtombo Nkului Kulo chakobe O wazini kalumtombo Opuzalana Kulumtombo Sazo pindo nendalo Opuzalana Kulumtombo Sazo pindo nendalo Kepalo Opuzagini Kasa higo manaparate Kepalo Opuzagini Kasa higo manaparate
Kozani
Kikatele
Nani
Kisindwayo Kozani Kimilonke Onisobu Nipumuza
Kozani
Kikatele
Nani
Kisindwayo Kozani Kimilonke Onisobu Nipumuza Kepalo Opuzagini Kasa higo manaparate Kepalo Opuzagini Kasa higo manaparate
Opuza
Amanzi
Komika
Opuzayo Na wamanzi Komika Parateka
Opuza
Amanzi
Komika
Opuzayo na wamanzi Egomina parateka Wenage Ngomineyo Wazahe mtonde nongwele
Wenage
Ngomineyo Wazahe mtonde nongwele
What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? A large threat was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya.
A
large threat was in Ethiopia.
Another
one was in Western Kenya.
A
large threat was in Ethiopia.
Another
one was in Western Kenya. What is happening to my continent? What is happening to my Africa? What is happening to my continent? What is happening to my Africa? A large crack was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya. A large crack was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya.
Oh
my, Africa is beating apart.
My
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 Africa is beating apart.
Now my Africa, I'm not designing. Nabuwe kutazo belis mangaliso
Nawe Afrika amane zizani Nabuwe kutazo belis mangaliso
Nawe
Afrika amane zizani Nabuwe kutazo belis mangaliso Nawe Afrika amane zizani Nabuwe kutazo belis mangaliso Nawe Afrika amane zizani Nabuwe kutazo belis mangaliso Nawe Afrika
Jamaica.
Africa.